manje lo ngiphazamisayo ngisaxova xova imidyami yokukhohlakala.
Mina uDuncan babuqhutshwayo.
Awu, von Duncan, uwena awukahle. Ubani futhi manje lo Matindano ohamba naye?
Akusiwo Matindano, Abduze.
Oh, Mpanduse. Unjani Mpanduse?
Ngiyaphila baba.
Ngiyonisiza ngani-ke namhlanje?
Hayi baba, ukuthi khona impi esakuyona besifuna nje ukuthi usithi siqinisa kancane.
Oh, ufuna amakhathakhatha. Usani-ke ngingene la esigodlweni sami sokukhohlakala. Yabona le niyodlula khona, niyodlula kuba nesiphephe kade bekuhamba inkanyama. Sondela-ke mfana Maduse kwegcoba amafutha enyekelezi esiphongweni. Uyothi yonke into ikhafula ngomlomo wakho iyokwenza isithi asivevezele. Imqhutshwayo yonke into engiyoyenza iyonenza ukuthi ngikhasimule bafana bami. Lalelani-ke ningithumele phela ingoma kubluetooth. Uma ngoba ezongithengela ifoni entsha inobluetooth. Banike bafana.
Labomrepa bayaboza ngathi bafana bafana njalo bayadisappointa noma ubaphasela ibhola babodwa bahlulwa kuscore. I don't fuck with you, angani uyazi njanga ushawa idrop. Babaya ngibavala umlomo bebethi bazama ukhotha ngavela ulimi ungalichopha. Angibasabi ngabakhomba abanye bangizela ngobhora ngabangcwaba bayabhoka ma bangibona kushake amadolo kwedance kasikomoda khona idise yabakhona. Ulova kwathenga ama-influence ezama ukunqoba bethi sikhuva upersonali kanti pace engihamba ngayo bafani kwelinye izinga. Khona irasta engalidisa namhlanje liqula isitatami yazwana. Yikho lokho ngishona khona ngikhona ngiyayiqaca ikhenopho. Uma ungibona shaya ikhona ngile sibhamu esiqeda kukhokhwa. Ngidayisela amakholo esontweni ibhayibheli eliqeda kutshontshwa. Ngizela ngesifuba esineyinwele myeke ngizomluka amagoda. Ngumkhumbi kano mina ozonwelisa makushona. Kushona uspithi verse nothi kuyakaspithi uyogqoka. Ngishaya ivesi eqeqamba enhliziyweni ufisa ukungibhonya. Sikhuva usasikhotheni ngithatha impa engomeni yemgwaqeni njengekhadi lakasasi. Mina ophilisa igebengu hayi uwak lo muntu lo ngcona focus ekusonkeni. Uhlulwa kushintsha iflow lo plumbo ngayanga esikoleni.
What about that? What about that? Trending will keep on shining. Namakerezela different that my TikTok challenge. Akekho influential njengam. Surprise abagang busy Illuminati. Akekho nama clones njengam. Umthamo wami ugudla better than ifroya. Scared to diss me cause bayazi ngizobanika intoya. Masiyo kwabahlolayo bathi ningaphuma uthi ngidume ngentelezi. That's why singasucceed emhlatheni nina nisiloyayo. That's why I don't take pictures with none of these rappers. Abathwebuli abathakathi ama satanist members. And I'm here to do the Lord's work bafana nginje. So share your mouth again and see how much you gon' sell.
And
dala bahudula ngobuso phezu kwamathuluzi. They send the one that smoke as if they got nothing to lose. I win LGBTQI community. Nama pronouns abekho happy when I say that I'm him. Ngizontshangisa this is bigger than rap. And ngizo expose wonke lo shit wenu njenge colostomy bag. That's
what about that?